cutting.
Run over the bag, yeah.
Me mango.
It's King Natural, the beat.
Ileta mwini, ya, ya unika mwushe. Mwile huta lelele na mwushe. Say sticky, sticky.
He wani kwile ni,
yeah. Mwini, ya, ya unika mwushe. Mwile huta lelele na mwushe. Say sticky, sticky.
He wani wani kwile ni.
Man, don't know your daddy.
Like lava, yeah.
Ina ndao tipaka wato na ama, ama paka wakolwa.
Zip on me face while I squeeze them. Chigo what you sprinkle that season.
Bando mo for that, yeah.
Yeah.